Gwarna wallagal ta ana gimbi ke satta lella ida tota lamiyure nagarra tirawo ta mijara men misensoni mati sani shan abamun namni dubbatan motumman tarka fichima fuda chuka baje chudan gafatani jiran afiyai manamare bakabota Ethiopia bota gasa chafo nanno gambella fi gwarna wallagal ta ke satta namota mesha warana in hidatin ratti badi warra wata man akakuratani gare wallama bobbasun himames jiram Kama Bratin, Godna Wulagalta Ana Gimbi Kesati, Halilan Torban Derbe Namota Meet Namota Meet Among Kangargar and Jirantau, Busa Gonofa, Godnicha Bextejra, Wajra Bulchisa Fi, Nagenya Godnicha Gamasatin, Aka Halilan Kun Rawatamu, Namota Erga Dabarsan Jede, Shake Hiru Ipse Jira, Nakor Marka Dabalatakabam.
Namni sawana genyi sani sodataniif makani sani akkin cakasamni gafataniifi dalatana anno amara ta wudubatan nanno urumiya godina wullegalita ana gimbi gandatole ke sogota digdama olif jiraachu dubatan sambata diqqato ruban darbe akkelakose etiopiya to tabajji kudatokko barakuma lamaf kudafur gandatole ke setti halilla rawoten wanna rage jidan akastifsu
barasagal tani sadirra kafne kuno amma yona wolu majira ne jirra ani sedda sedde kuno mati jago dengira amma kana yero horru amma kana yero wolingira nu ami tsani wa mi tsakenya da gaddi sani gadda kenya da gaddi kenya gadda sani da ba ta kurro olla ganda ta kurro olla wol manya na wolili ke fanna ta dukunta te wolingar garra ta de sulman awalla ega hala dukubicha kom se sa mala ka te nden nu ega najala yanu fi ko tu lubu shanda dengira chura jolle afuru adama na ko jin shanga chura mana ko kesa re fa shantu bay chura nama jaatani sadi bolle ko ke sa awale fakinya bichu an sidi bu olla ko ke sa mana ko ke sa are fa ko shantu bay chu kan jiru muharram gana ma kuno afral gane jira chu rabate
gucci kun hawasana annu sana bakkan buje chu namni dubatan kun wa motum mango chu qaba jada na kastif sani jiru
dubici fakinya ati oromo kundum ti bakka bua je chu da ma ni tin nami hoji sa male makan tikin namon kabuka fakinya ganda to le ka tae wallo ta tikke sa jirani lubbu sani kan ambi ke jira chu arka sani qabate mana ke sa ale kira dosse e darakun kuni umume bodde e darawate bodde kambase kara agar sinjeka yala bahani gar kinyetti wolitinu makama nakkan gode baaje su jira chuda innin lode chane dina ata umale chuda attu make samu bae kan sanu mo baaje su jira chuda ru makati tiken namu qaba male woli galammo maka jara ati nanke ne den yadu sin gode su garu amadin da metti keda bacha jiru ananis gode mis kade su mu kiyolani won targane sin mo warami dani sin mo war baaje ni dani maka gargarani fanna wan fakkatu mi dan wan fakkatu wana kada ku fa batale war da'im mani wan fajjede man kana fa gargasa gochi gar kade jira amadin da ne doktor otaliya su matti gede wana ka kubota tinno kana asmati ala majiru rigan kabu etiopian sabab sablamni baye kabti sabab sablamni kun mo darara ci te sura mi ajina te nya dai chu kana de ne undum ti ke nya hoji kanarra of sanne inar ti mo undum ti ke nya irmanne biyarra balle sun kaba chira kana af ummanis ka u kaba motumman su wan kana rati kae tarkan filamata wanin debis ne tarkan ci ma fu da chu kaba jana na ka godi ci
akka ta jajilli odi etiopia gaba sit dimma kana wal kabate afayai manamari bakkabota ummata u botagga jafo qalaya kore dabbi imota fayya hawasumma adaf sportif barresanin tibban nanu gambella afnanu romiya godina wallagali ta bakamura sakaysetti motumman chane jede kawam ofisa warana bilisumma oromujechudan gurmuidattotawamun halilla sukanni saf gaddisisa lamiwon nagayrattrawotame rajechun barresani jiru qalaya kanarratti gurmun hidattotaw motumman chane jede wam warana bilisumma oromo halilla kan karawot humnota motumma tijechun gamadubbi ma idilla dunya sati nifsun sani tama afayai manamarcha huwati kakkabilal cise korin abbi kun akkorate de ajza de versu sanifi komishini no gansa soda bela imakanarat ariti andebe akken no fiyale cisu sanit kanipsame komishini mirgotena umma etiopias hala qabin semirgotena umma ojol qabate korachu dan akkamanamarcha tif esu afayai cigafachu sani tajajilli odu etiopia gawase jira gamabratin mogaseisa hogansa soda bela ragarabusa gonofatik lebski dan jijirachu kambeksetti itiga tantu kodina wallagali ta kantan adin tsanata lamayyo halilla wotabaji kudatokko walqabate namota gandatole ke setrakkon irageef gargarsa ta sajirachu dubatu
nuni akkamotu mati midani daga fannini diragenyo midani bokollo kuntale shantanishan qamadi kuntale jaatam nyaata dabalata kan daimani csb kuntale soddoma uffata foundationini hanga kalisati kakamni tu jira chu kana qofani teenyu tun jane dabilena dadale digesa kogodani fi abata dadada kana kakai maskali adunya gafanne tu jira busa gonofa oromia tikisi rakko ke se jira jenne ergare barsine tu jira isani digesa erga juru digesa kuna gamati nu kakamne nal
halila rawotin wulqabate namotni magaluta akarjo guddatu efremitti bakatani turan kuma afrif ibato kotana kajran dubbatani korin abati namot kun akka deebi'anii fi hojjetaa jiraa jechuun itti dabaluun dubbatan aadde Natsaannat. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga lixaa obbo Dabalaa Olaanaa humnootni naga eegumsaa mootummaa bakkichatti bobba'uudhaan eegumsa taasisaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Namootni haliillaan kun akka raawwatamuuf odeeffannoo kennaniiru jedhamanii shakkaman muraasni to'atamaniiru jedhan lakkoofsa dheeruu dhaabaatanis.
Kan qabamanii jiru shakkiidhaanii jechuudha. Keessumaa bakka adda addaatti erga kana fudhatanii. Jira kanatti fidaniiru kan jedhaman namoonni tokko tokko jiru. Isaan kun qabamaniiru jechuudha.
Sababa itti lakkoofsa namoota miidhaan irra qaqqabeessuudhaaf rakkatanis obbo Dabalaan akkasitti dubbatu.
Tarii kan miidhaman kana garee adda addaa ijaarree gareen adda addaa qorachaati kan jiru. Ammallee ragaan kun qindeessuu barbaada waan ta'eef qaamni iddoo adda addaatti miliqee jires. Qaamni iddoo adda addaatti illee lubbuunsaa darbee iddoo adda addaa jirus illee yoo jiraate barbaadamuu akka qabu kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira. Kanaaf ammatti lakkoofsa wajjin wal qabatu kun qullaa waan jiruuf yeroo inni qulqullaa'utti adda baasnee uummataaf fagoona kan jiru akkasittiin. Qabannee jirra wanti dhokatu hin jiru.
Sochiin hawaas dinagdee qabbanaa'ee ture yeroo ammaa kana iddootti deebi'eeraa jechuun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan kun gama biraatiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa tibbana baasaniin Wallagga lixaa fi Gaambeellaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwate ilaalchise mootummaatiin ala qaamni walabaa qorannoo taasisuu qaba jechuun ibsa baasanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.